TeamSafi.com.
Wewe, oya,
oya, oya,
kama,
oya,
kama nimetoka milele.
Hey.
Jeez.
Oh.
Wamile, 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 wamile. Oya we, ni kama, kama, kama nimetoka milembe.
Usiombe, unikute na wanangu tumependeza usitukompe. Oya kama ni kubonga mishi za feza kule pombe. Oya pisikali na masela wote tunacheza usitukompe. Life long way, oya, oya pesa, we pesa tamu. Nalie na pesa utamjua tu akitaba samu. We wauni pesa, we pesa tamu. We kuna viwanja ila yogope Dar es Salaam.
Kijilala wa Milo.
Sishike uone masharibyo matamu. Usitumie kijijini njo Dar es Salaam. Shinda sishike uone masharibyo matamu. Usitumie kijijini njo Dar es Salaam.
Oya be, beche, oya be, beche, oya be. Sana bule.
Oya be,
beche,
oya be,
beche,
oya be.
Mchongo mchongo ma mishangazi na mwagarazi. Pesa unautai soma takula kwa macho na kila unayemona. Paparazi kafta kazi kama unautai soma mchawi kipato.
I'm a outside with my gang gang. Nigga we live our life, we don't follow fame. Don't pray with us, we are not the same. Big shake that ass, killing them. Outside, oya gang gang.
Hey, oya gang gang.
We are not the same. Big shake that ass, no killing them.
Oya pesa,
oya pesa,
we pesa tamu. Nalie na pesa utamjua tu akitaba samu. We wauni pesa,
we
pesa tamu. We kuna viwanja ila yogope Dar es Salaam.
Kijilala wa Milo.
Sishike uone masharibyo matamu. Usitumie kijijini njo Dar es Salaam. Shinda sishike uone masharibyo matamu. Usitumie kijijini njo Dar es Salaam.
Oya be,
beche,
oya be,
beche,
oya be.
Oya be,
oya be,
beche,
oya be,
beche,
oya be.